rawani wakkati golle porje indiraɗo ganaram fuɗɗuno himɓe zender tinnino gatta gokka sanne no mbiyade ni sembe pompiji ndiyam ɓeydama fa ñalowma fuu ko watta eterde ndiyam indirade mètre cube ujunaji sappo e go'o heɓete to mosola rafi ndiyam keƴorɗam heɓake amma kas balɗe tati ni hannden ko pompiji bangueje gom gala ndiyam rafi ndiyam ɗan tampini himɓe hewɓe
iɗum mettini sanne e wiyede rafi ndiyam no tawa wakkati fuu se gonga miɗen gondi e saɗorma miɗen ƴamadu nimɓe politique ɓen koƴana ɗum laabi dartiɗi ndeni du ɗum ɓuuri sembe campagne kawjiɗo ndiyam on fuu sawi nde nimɓe gatti juuɗe kotta tawe gomnanti hoƴani ɗum teddegi tawe saɗorma ndiyam fuu heɓtake les zender kasi
ardiɗo campagne ndiyam huɓere zender wi'i ko golle kuran gaɗaɗe ton dow forage uji ganaram waddi rafi ndiyam ɗam pelle jinganoje himɓe leydi tawaɗe nder zender burtake bi'i ko dow ko yaawi ardiɓe huɓere nden ummo daro ko watta mosolo saɗornan ɗam heɓake yahaya badimasi no ardiɗo fedde jinganore jande e démocratie nani ko o wi'ini
aujourd'hui la population des zender
hande nimɓe zender no ɗon ɓurdi e saɗorma mawɗo farrafi ndiyam amma se gonga ɗum waɗino lebbi ko torra o walano ko hande nimɓe tawda e saɗorma o komin anda fuu ɗume waɗi ɗum ndenne iɗum mettini sanne no hani ɗum heɓane mosola seni groupe hiite kora ñiɓɓete dow ko yaawi ko wattatawe seni ndiyam ɗan taƴama fuu iɗum wawi umminede nimɓe keɓa ndiyam amma ni to ɗum wattale junngo nigelek
de la nigelek
rafi ndiyam ɗam ni waddi saɗornan nder ɓurna himɓe fa bidowru 25 sonnama lasoji ɗiɗi tawi ko rafi ndiyam ɗam waɗa sappudu sonnete